Yeah. Moko
Sherie, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Singa ulishapenda na mie. Tamia moyo usijipimie, jipimie. Sherie, maneno yote waambie. Singa ulishapenda na mie. Kama giza na nyota, yani kawe kundu na kopa. Kuwa na we naisi na ota, oh na ota. Na 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 na.
Baby give me some love, baby give me some love. Nawe
minawe tupande milima. Nimeweka mazima uwangu moyo.
Nawe
sina ajizi niko wima. You're my real love.
Nawe
kwako ndipo yangu hazina ya upendo. Tunalipe upara moto,
moto.
Unipe nkupatie samsam. Kesha ngoma ya watoto, wache waumie tu bam bam. Na tudumishe raha zizidishe. Moyo usiuhamishe, koko unaficha. Sijawailishe, mabaya ishe. You're my only one, baby, you're my only one. Nimeweka mazima uwangu moyo.
Nawe
sina ajizi niko wima. You're my real love.
Nawe
kwako ndipo yangu hazina ya upendo.